them a hungry. Tuende zetu kule Bamburi. Hapo bitch penye hewa ya huma. Na mawimbi ya kikuruma.